your top talent. Wekwaza
mapenzi yananidekeza, sijiwezi, siji baby Maria. Kama ni uhondo kanilogea kibondo, tena ongeza kirogo, no matter how good I for you. Hauna gacha tamani kiwa sina, unanipenda mimi si utina. I'm gonna pray for you, live for you, gonna die for you. Vire Mungu juu tupe wajuku na vitu kuu, yeah.
Give me one more time.
Bima wasiwasi tena sina baby, sina
for you.